Download music on the Solat Script.
King Lee.
Joras.
DJ Langujo.
Take this usagwe Mona Lisa. Osa siya soma ndi kulubirira. I really like the way you are, woman di wanira. Ine ndi wago nti maigamalo. Ndi kufesa sugar ngati uli kunchalo. Kodi ni ndani, anka kujedwe tayo. Ma ex ago wonse ndi wapasa jipalo. Wera, ndi kukatsa chole mbero chonge. Ngati ndi sali ye mwe unka funa uchoke. Undi masule dale wanga usawoke. Ndi takuma mkonda mtu woti sanga konde. Nale lundu kufuna uchonge. Ngati ndi sali ye mwe unka funa uchoke. Ndi ankule mami wanga usawoke. Ndi takuma mkonda mtu woti sanga konde.
Vera is in the booze and what you do in this Kukunda get in the Kukunda Shuku. Nanina Saina Payo and the Terra. Dina Wokosaka Motin de Kutenga. Usama Saka Joka Passan de Kulenga. Dimikosi Yanga Wano Kukote Kuera. Usafutika Tian Kusija Ganira. Dima Kukunda Nimene Unabadira. Dengatin Didi Yemun Kaligira. The Kupatsepepala Unguanisainira. Usafutika Tian Kusija Ganira. Dima Kukunda Nimene Unabadira. Dengatin Didi Yemun Kaligira. The Kupatsepepe Unguanisainira.
Download music